walikugonga misumari, kwa ajili yangu nipate wokovu. Walikuchapa mijeledi, kwa ajili yangu nipate kupona. Mapenzi ulionyesha msalabani, miukanifia. Mapenzi ulionyesha na siku ya tatu ukafufuka.
Alfa na Omega, mwanzo na mwisho.
Shown to us, he laid down his life that we could live again. By his grace we are saved, in his love we are free, and lift your name on high. Oh, oh yeah. You are my savior,
Jesus.
You are redeemer. You are my God.
You're high.